The message of salvation is calling you.
The world is passing away.
The message of salvation is calling you.
The world is passing away.
The heavenly gate is still open for you.
Come on and let us in.
The heavenly gate is still open for you.
Come on and let us in.
The message of salvation is calling you.
The world is passing away.
The heavenly gate is still open for you.
Come on and let us in.
I say somebody, come. Say somebody,
come on, the Lord is calling you.
And be ready,
open your heart for him,
and let the word
for the courage to well in you.
I say somebody,
come.
Say somebody,
come on, the Lord is calling you.
And be ready,
open your heart for him,
and let the word
for the
courage
to well in you.
I say somebody,
come.
Oh, somebody,
come on, the Lord is calling you.
And be ready,
open your heart for him,
and let the word
of
the courage
to well in you.
The message of salvation is calling you.
The word is passing away.
The message of salvation is calling you.
The word is passing away.
The heavenly gate is still open for you.
Come on and let us in.
The heavenly gate is still open for you.
Come on and let us in.
I say somebody,
come.
Say somebody,
come on, the Lord is calling you.
And be ready,
open your heart for him,
and let the word
of the glory till he dwell in you.
I say somebody,
come.
Oh, somebody,
come on, the Lord is calling you.
And be ready,
open your heart for him,
and let the word
of the glory till he dwell in you.
I say somebody,
come.
Somebody,
come. Come on, the Lord is calling you.
And then be ready,
open your heart for him,
and let the word
of the glory till he dwell in you.
I say somebody,
come.
Somebody,
come on, the Lord is calling you.
And then be ready,
open your heart for him,
and let the word
of the glory till he dwell in you.
I say somebody,
come.
Oh, somebody,
come on, the Lord is calling you.
And then be ready,
open your heart for him,
and let the word
of the glory till he dwell in you.
I say somebody,
come.
Somebody,
come on, the Lord is calling you.
And be ready,
open your heart for him,
and let the word
of the glory till he dwell in you.
Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa.
Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa. Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa. Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa. Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa.
Nkabajuju kigewe.
Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa.
Nkabajuju kigewe.
Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa.
Onye wanajuga juju.
Urugini kigewe mbe itu furundugi iwe takunkuwa. uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ọ bụ na uru gịnị ka ị ga-enwe
uru gịnị
ezigbo ihe
na mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ka m jọ n'uru gịnị ka ị ga-enwe
uru gịnị
ezigbo ihe
na mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ọkpa n'uru gịnị ka ị ga-enwe
ma bụrụ
na ewe ndụ gị
mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ọkpa n'uru gịnị ka ị ga-enwe
ma bụrụ uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa
nke abaji oji nke ị ga-enwe
uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa
anyị na-ajụ ga ji oji
uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa
onye nwe na-ajụ ga ji oji
uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa
krisandos na-ajụ ga ji oji
uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ọ bụ na uru gịnị ka ị ga-enwe ezigbo ihe
na mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ọkpa n'uru gịnị ka ị ga-enwe
ma bụrụ
na ewe ndụ gị
mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta
ọkpa n'uru gịnị ka ị ga-enwe
ma
bụrụ
na
ewe
ndụ gị tụfuru ndụ gị inweta
ọkpa n'uru gịnị ka ị ga-enwe
ma
bụrụ na ewe ndụ gị
mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa uru gịnị ka ị ga-enwe mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa uru gịnị ka ị ga-enwe
ọ bụ
mgbe ị tụfuru ndụ gị inweta nkụwa.